waliwo ebigambo mu nsi ebizizanku mu ogatta n'empisa ezitondwawo essanyu waliwo n'ebintu bingi ebitumalako ensonyi ku ludda lw'abasajja ekisinga nnusu ate ku lw'abakyala enjawulo nnene tuswala n'ebitajjale tulina nsonyi sendiswala n'enzigwayo njogera sitya oyo gwe ndisanga azunze ebbiti ng'akutte ku kabiita ntutte enniya ng'amannya ga kabiita esiiga atule wabula ebirungi byebyonja ku byatula obulungi bw'abasajja basinga nnusu n'ekyokubiri munyiyagongoye owangere mu ppeesa alinga enjuba abaami b'ebiseera tebazuulika mu nsingo ya kabiita ebiyinga njola omutunuulira ng'abadde ayita okakasa nnyininsibwa alina entiba olwabumba mukwano yalukwekeza n'ataddayo okubumba alinga ssebo atuuke ku mpisa era atalina alabi mulyoke mulabe ekyammalako ensonyi yanya munnange gwe naganza ayina mu kibe era ddala ndaga obwoba okunnoga muyigiddeko emikwano n'ojjawula waliwo okkuwa ebirungi n'obyebaza nga bijjira mu ttuluba ery'okweraga ogwo sigwe mukwano oguli mu ssubu senebooba emmotoka era ngivuga nnomwa ebeera ebulamu kyesiikwekule neekookisaamu nze ne bumpa entula nsiima nnyo ne mwoyo ngaamu essanyu baza omukwano mwattwandaga mwawufu n'erinnya erya nnagittonze talimpita nyateerawo agaga agazzaamu endasi ate nga siri muggo gayinga asatu buli linnya n'ebiseera ebirisaanira owabaawo abanja akozesa lyawufu bwetubeera ababiri mu bufu obwawufu waliwo oli akozesa erizzaamu endasi mu kuyita kwetoziira abakotoggera so nga njogera ekituufu ekyesiimisa muli mu mmeme olwange enkola bisiimibwa ebiruuzi n'omutima n'emmeme nnina ebikwata n'embigatta ku by'omwagalwa waawula kkoda ebiri lubyawula nagaanira ddala okusobya ebyamabi kiba kindaga eky'obutasaasira nga bwe ndayira okutta ali musanyusa nange sirisansaako n'entuggiza munnange munenya n'evvivimbisi n'atadda mu nsobi eyo olw'ekkonjebwa ate nange mwattu engeri gye nkola sisanga kkooti ne simutwalira ndowooza kyava taata yiyo okufa nammalako ebikyamu ebinsumbuwa kituufu era abakyala mbawagaagano muyitwe okutega abaami ebibatengula ebyo ebya swiiti ddaali ebidi byekuba n'abeetunda olwa ssente babikozesa abaami n'abakyala temululunkana asookere ku baami abansaalirwa gyoŋŋamba sikiganye tonyiigira naye walwayo baami n'osoonebwa siina wakukusulwa tulafiki nandikwatibwa okutikka ovalodedi ate nga ne mu bbuutu sirina kafo gyoba akuteekemu ntere nkukwekeze linda ku balala nga tebannajjuza senzijjudde kooti maama n'ensimbula thank you. okwesesa n'owange n'osangibwa munnanga omutono oti olinneekola ate sitya gwekoobenga ekiswa ndikwesiba mu nkende n'osaddira sekannyone balowo toyina nsobi kootyete mukeseka gwetovunaanibwa embe ya mutwego ne muganzi wo bannange n'ebiseera binsumbuye kangende twalaganye n'omwagalwa omanya atera okuyiya ebinwanira ewali ebirungi sinyumizibwa kale buli alina owuwe nga atayise naye genda ogira omusange tulina empiri bajanoonya musajja be bamweddiza ono nenya kugambye tosibadduka sekano kempiseemu ngenze mmaze kwensanga nekabiite mu musiibule nsazeewo okusibwa